safiri yuko hapa na uona utukufu wake. Yesu aja safiri yuko hapa na uona utukufu wake.
I'm the
siri.